Without a Nintendo. Downtown boys. Dexter. Got go. Young Killer. And D Classic. Rocktown Records. We are taking over.
Hawani party kwa starter, mibado lighter. Yapo anatoa wa kwangu, mibado tighter. Pesa natafuta kwa mbinde na chanja bauda. Kama utaki basi muulize po, yapo alikoga. Chocho zinanuka mbikojo, mitaro inafuka moshi. Ro msiba kwa kwa jirani, jirani anawaza. Chanya na hasi, maskini na utuwape na fasi. Mili mbogo ndani ya pori, stishiki atakuwa risa. Sumfupi kama joti, tuakiri ya kupiga kanzu. Ndani ya air, mina play. Wono na nipa mashavo, na jipimpu na mikoko midosho ya Kikorea. Sibishani na mimtoto wa kigambo weze ogerea. Tuwa pesa kwa temari, jichungi ngono ni atari. Aki natupa mfukoni rusho kwanza hii ni atari. Na watega ndani ya movie ya Soul na Kabako. Hacha unafika na dada chumbani utaliwa cho. Hip hop pande zote na rusha, sotu wa rusha. Bitikari na itupia madini, mike hapa inavunjwa. Dinge menipo jasiri, mamito mikanifunza. Rudi shule dalasa rita kufunza.
Muda mekuisha, kajipange. Next time fanya tena ujichange. This is my day. Find your girl to where the ticket is left. Muda mekuisha, kajipange. Next time find your tena ujichange. Muda mekuisha, this is my day. Find your girl to where the ticket is left.
Nakupa kichwa cha bari ndani fafanua mwenyewe. Nanzi hapa senzi mbari kauko jine jonelewe. Bine dam kamiri ufanya mipango yake. Bina hivi mahili ya vitupu atote mema. Kama wezi kujongoza, tamongoza nani. Jua likichomoza loza watu kosa imani. Amani, mani ya daima vipatani mtani. Zamani za kale vijana walichukia hii fani. Kula unachotaka so kilicho kufata we masomba kasadaka. Taraka ni kama taka. Kitoka buri pata baraka nataka ni kupe shulo kikufuru nezo kapo. Desturi ya mkelewe ni kufuwa samaki. Ukisema niwe wewe utaishi kwa wasiwasi. Wanasema shima haijibira karatasi. Ukinitema ninywa kama maji we falati.
Muda mekuisha kajipange. Next time panya tena ujichange. Muda mekuisha, this is my day. Panya vyote wezi pike zilevo. Muda mekuisha kajipange. Next time fanya tena ujichange. Muda umekwisha, this is my day. Fanya vyote uweze fika zilevo. Muda umekwisha, muda umekwisha. Next time fanya tena ujichange. Muda umekwisha, muda umekwisha. Fanya vyote uweze fika zilevo.
Okay, msodoki the sando new chata, chata. Navo wa glaze, seda matata, we wa nini. Ila mini lini ntampata. Sije mjini we wa shambo, sifedisha vibaka. Okay, goja ni mkamate lo kushinda. Kila ninja hundo muda we mchaka mchaka chinja. Na wakunja na kujika. Kangue nye malinda inafahamika. Livo na mizengo kama pinda. Radio ni sisiki mina plomo kwenye miji. Sipati lafiki beka nasema ntajua jiji. Riziki ni kifa kaliacha mochwari kwenye friji. Bolo ukweri unohuma so wongo no faliji. Lo na dhini na midundo mimba track watoto show. Nacheza kiungo information 244 mimo husi wezu tungo. Naishi black world doctor naitibu wote kisha. Na yuguza wodi kichanlo pewa lungu. Nirindo siku kucha na waza kumomba Mungu. We waza mina beba mengi japo mwili mdogo kama kucha. Bongo flavor sipendi cause the flavor za bambucha.
Muda mekuisha,